Ebyamaka, 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 ebyamaka. Nze bintamye, buli kadde kuyomba. Omukyala takyampulira, ekitiibwa takyakimpa. Nze leka nkikube.
Zakende kawangula mmeka.
Sula na waka, mbira mubifubo. Na mugamba wandike biitaga ya gana. Katiko zinja, ayagala muwe sente ya basopinga. Asopinga bicha ayagala kumenja ulu. Nira baseke, obisente kwekuli fizi, kwekuli rendi. Amata gabana, okosa kono kwambala. Nabikola ntiebio, gankera kutula. Mwenzi mwenye umuna kukama kukodumi.
John Britton.
Mwenye nase
Eno songa ya simbi batabankanya kati ulira bino
okulole bamwe mine dadi nga tebelumya balina enkola yawe kubye sete nobesigangana
kale muko
mukyala womwesige nawe mwanyiraze omwami womwesige
mwanyiraze
bamidamo midamo wewale
mazima omumwa okujewo okwevumya balo
vaku bufumbo bwa mama ne tata ebyo byali byabwe omwami we kyakambye kyobakola omugondere
ate nawe muko mwanyiraze
omuwenga ekitiibwa ebyo ebyokumukuba n'omusamba byali byadda
wamukuluzanya mazima wamukaddiya
omwana wa mama omubwati weigawe bakwata omukyala wasala okuwasana weigawe bakwata omusajja wagenda kufumba mpozi n'akatalekeka wekuume bulungi mwekwate mukama kuba yabisobola
musajja munnange mukyala w'omuwenga ekitiibwa vakubakaba nno bowanawana lwaki owewuwo omuteeke bbali
ngowamukatiya
bali kukuba n'embali kwamu bowanawana
ngowamukatiya.